She is DJ LaMash 254. The crowd moves. Roracio, Braga, Dosho, Roracio, 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 Gani, Pesha, De Nacio, Roracio, 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 Braga, Dosho, Roracio, 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 Gani, Pesha, De Nacio. Umeiva kama embe, na kukula kama sembe, na kulima kama jembe, unanimeza kama tembe. Tukombele kererembe, mwenye wivu meza wembe. Wacha madewe ni zombi, sindo god, we ni ngombe. Niko na mali, nina mifugo mahari na ganje. Baite morume yo, kashamba kangeta mogoka majani. Inga nimebuy, look ni fly, kasoti na tie, vacation Dubai. Rorashio, 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 Braga, Doshio, Rorashio, Rorashio, Rora, Rorashio, Rorashio, Gani, Pesha, De Nacio, Rorashio, 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 Braga, Doshio, Rorashio, 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 Number 9 kamikaze, how wengine wajikaze, ini mboka niko kaze, cash check my deposit, yo super daily wanna teta, ulimia okyo maze panga, nikitema na wakata, mbao mbao mbakanga, nimebao mbila randa, rada, wapidada, blanda, sina shada, mada, himatanga, number 9 tunachanga, nikipulopo na shanga, hey, this is the wake, name, Mohamed John Green. Ring, ring, chinna machi ni marina. Splash, splash, mina swim. Cash, cash, mina win. Buff, buff, pewa win. Stay fly, bila wings. M high, bila weed. Beku nyingi, pewa see. Billy, Billy, hizi twins. King, king, half wins. Panguza, ndula, chiza chin. Uppercut, chuka chin. Lamu, zangu breeze. Kalamu, ina bleed. You want me freeze? Achoo! You me sneeze! Number 9 kamikaze, how in gino wajikaze, nimbo kani kukaze, cash check no deposit. Number 9 kamikaze, how in gino wajikaze, nimbo kani kukaze, cash check no deposit.
I got money way before the deal. Put my bitches in new pair here.
I might fuck your hoe and pay your bill. Yeah, we won't talk to get it how we deal.
It's DJ.
I got the hornet. Got a buggy quick to me. We think it's that buggy. Cause we got the key to the streets. We got the key to the streets.
Hey, we got the key to the streets. Yeah.
We got the key to the streets.
Hey, we got the key to the streets. Hey, yeah.
Slow nigga from the north. Got my eye on the street like a hawk. Rap 'em, put 'em on the boat.
Rap 'em up.
Boy, you better not choke.
What?
And there ain't no running off.
No.
We got that key to the streets.
Street.
Everybody notice me.
Me.
Used to dream about 50,000 in my jeans. Now 50,000 cheat to me. Remember the days watching the hot boys and Master P. Now I'm down in Miami, one phone call, I pull up on Weezy. All of my niggas with me, you feel me? Straps on everybody in the build. All of my niggas came from deal. Or either they kick it in doors or steal. I feel like I'm not having no feel. Before the face in quarter million. Came from robbing piece of man at the top of popping buildings. I got money way before the deal. Put my bitches in new pair here.
I might fuck your hoe and pay your bill. Yeah, we won't talk to get it how we play. Yeah,
I got your heart on this. Got a buggy bit to me. We the niggas that wanna be. Cause we got the key to the streets. We got the key to the streets.
We got the key to the streets. Yeah,
we got the key to the streets.
Yeah. Name another nigga hot on your son. Gold bars on bottles on your son. 100,000 on watch, I'm just honey. Coops all on coops, I'm just honey. I keep a gang of bad bitches with me too. And we ain't never going back to what we used to do. I was gonna lie to you, but I had to tell the truth. I'm just being honest.
And since I debuted on the scene, I knew I was gonna be a rebel.
Yeah.
And what I be doing is dope, so y'all ain't even in my level.
Yeah.
I walk in the club and I'm loving the way that I'm rocking the medals. The weather that carry the stick, the girls are calling me Yago. They calling me Julius Yago. They calling me Yago.
It's DJ.
They calling me Julius Yago. The weather that carry the stick, the girls are calling me Yago.
No, nigga, hot, I'm just honest. Gold bottles on bottles, I'm just honest. 100,000 on watches, I'm just honest. Coops all on coops, I'm just honest. I keep a gang of bad bitches with me too. And we ain't never going back to what we used to do. I was gonna lie to you, but I had to tell you. I'm playing on the
street.
Shake your money maker, don't let that money maker. I shake that money maker, don't let that money make it. Oh, shake your money maker, don't let that money make it. I shake that money maker, don't let that money make it, baby. I shake that money maker, don't let that money make you. You know I accommodate you, and I accommodate you. I make you come, I hate you. I know you're home lately. I turn your curly hair into that bone straightener. I make you moan, baby. It feel right, don't it? I know I'm wrong, baby. That pheromone fragrance. Can't miss no car payments. I kiss her earlobe, like what you doing later. The fucking alligator, them lanes agitator. I'm talking out your beauty. No makeup applicator. She say I killed the pussy. I seen the affidavit. She blew my cap off like I had graduated. The roof decapitated. The roof contaminated. Hey, check my face card. I bet it's laminated. My jewelry carbonated. My yard 100 acres. I like the nominator. To roll my dice in Vegas. I shake your money maker. Don't let that money maker. I shake that money maker. Don't let that money make it. Oh, shake your money maker. Don't let that money make it. I shake that money make it. Don't let that money make it, baby. We'll be right back.
tuchanane, shake your waist. Rumba minye pesi, isiku ikesi. Kuna rumba for all my niggas.
It's DJ Lamash.
Ukiwa kwenange, hakuna ngari city. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. All of my hoes and all of my niggas. Rumba Japani, no rumba.
Hapani wapi.
Poppin'.
Pull you up,
brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that like Stockton. Just joshing, I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro Jet song, give me that tempo. Told Pooh he a fool with the shit. Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime. Eating fettuccine and Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair, bitch, she look like she go. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I throw?
It does.
Certified freak, hang around dust and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my free throw. Damn.
Goddamn.
Spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. She a little freak on cam, but she don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. Hey, I can't switch on the fan. It's how I hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. I be discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never could stare at reflections. Somewhere in there is a lesson. Y'all ain't evolving, it's very depressing. I'm at the club with the basketball team. Me and the Cardinals are sharing a section. Gotta cherish the present. I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can't be sitting relaxing. PG, we getting some traction. I'm at the venue, it's packed in. I'm digging her accent. I got a BB Simon belt on me, and she trying to get it, I'm fastin'. That's my type of distraction. That's my type of she Latin. Got my own flow, and I'm about to get a patent. Brand new sheets for the bed they satin. Y'all wasn't tuned in back then. My swag, they keep jacking. I ain't doing no verse, quit asking. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10.
Calling my bitch, tell her bring me that noggin. Burn real good, shit scholar. I like a thing with no mileage. Good brain with no college. Call me the baby, no toddler. I'm real creative and stylish. FN in my dental. I sit there, hit make a spinner. And I just flew back from LA on the jet. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I fuck with your hoe, yeah, I feel for a spell.
It's DJ LaMash 254, the crowd mover. When you hear this, you know it's non-stop hip-hop.
Yeah, 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 yeah. Yeah, you fucking with some wet-ass pussy. Put this wet-ass pussy. Bucket in a mop. Put this wet-ass pussy. Give me everything you got. Put this wet-ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, run us inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quit, yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'll run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. Why you really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy.
Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat.
It's DJ LaMash 254, the Crowd
Ume toka pande gani kwa bi mtani. Mbona nika ujulikani buda. Umeka mna kina nani. Mbona unakasa mabani flani. Unakawa kilimani. Umefikati kasarani buda. Umejileta pabaya. Wataka kitu neza kutetea. Hata magova no wale wabaya. Nampaka kitu na anatembea. Life si fair. Lazima vijana washibe jumaisha ilisha tulemea. Uwezi compare. Kama uliweza kusoma usikampu nisomea eh. Kenya ulipewa misina wengine lazima tusake,
lazima tusake.
Kenya ipatikani kwangu lazima ipatikani kwake. Nalenga chai walai ni hustle nipate mkate eh. Bati mbaya mini hate siyezi kushiba na mate. Mwisho warodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram. Mwisho warodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam. Ngori ni ngori bado na kam. Sinaga wori mbogi haram hey.
Wewe ni nani? Katu kujuit na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini. Hata mini naibuaga na MCSK. Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi. Hata misi expect. Wanaona mabati mino na nyumbani. Kacheze mbali buda hisi estate. Mbia kwa kaheta bado anatafutwa. Manze na stika liko. Wanteta mini na vitu mbili kubwa. Buda dick na ego. Hadharani nina njora. No face utadhani ni hora. Sino kora wa kuchora. Kukusorora before kukupora. Huku ni kazi na sala. Azina kuna kulala. Wametu kazi ya sana. Mindo na kanga na ganji ya chama Niko na gari ya pana. Lakini Benz tukikuja matanga. Fala na kwara. Tukambunja mifupa kwa kumsamba mapanga. So labda ni pingu labda ni panga. Vile itakam. Kianzi shangori nongeza irori. Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam. Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga. Vile itakam. Kianzi shangori nongeza irori. Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam.
You gotta know how to move in the city. I walk with a limp. I got money in the shoes. She got them drooling the size of the titties. But they don't know that's where she keep all the loot. Can't make a call in the middle of traffic unless all the windows is up to the max. And even then I can't even relax. I know why them niggas be moving
the facts. I swear we move with the bronc. Render no nonsense. So sona jogger ni nani wata blame. Romy nafanya msupa kuwe ratchet. Kumbe ana plan kukukula machain. Shika kingdom na washe. Unarochafu Mr. Kio chain. Missy Gondosi move na masses. Even don't blame no chukona my plane.
Shake it. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.
She let it clap for a nigga.
And she throw it back for a nigga.
Yeah, she throw it back for a nigga.
Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When he raised the balls, she like the way I heard. When I'm in the spot, 30 on me, buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot. Get me lit, I can't fuck with these niggas, cause niggas is gay. All in my page, sucking dick, all in my comments and screaming my name while I'm in the club, throwing them hundreds and fifties and ones and ones. I smoke. They know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Brody got locked, the night is bail. Until he free, I'm raising hell. Tell my shooters, call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. 3D nights, I'm doing stay time. If you need the glizzy, you can take mine. Please don't pay my time. You know I'm like that. I make a movie like TNT. Black 30, do me as you really want it. I bet I air it like BNB. Now I'm through island in my section. And I keep that 38 for the weapon. Remember when I came home, I'm correction. All the bad bitches in my direction. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.
She let it clap for a nigga.
And she throw it back for a nigga.
Yeah, she throw it back for a nigga.
Like a Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores.
Renga ni bima. Iki kutai sa kini lali. Kwa ni konini. Kama si Benz. Renga ni bima. Nairobi finesse. Kili hailali, kama si benzo, renga ni bima, kwa down, kili hailali, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima, kwa niko nini, kama si benzo, renga ni bima,
washa jiji kunga kani halali na kibidi uba kasi na rari ipe sani na on the street juu ya ofi kihani toshi na sepa karama sniti titamblishi na mikosi style bitches jay force it life in crime sisi na itos blame jiji na ikoki gang gang cheni kudi na floss msupa slayana ni atote mshaka msuka na chambogi tza inka haijipi na iboss wa life if I digi na itofi mambangwa kwa paid lawama kwa game jiji ni yetu kuna fala lifanya ni jama kaniomba msamaha na mimi si yesu mime kipidi lakini na zozanga benz bili na nirento nina msiku upenda vitu ndechu lakini ni ya gang ni yesu
kama si benz mrenga ni bimu akili hailali kwa niko nini kama si benz mrenga ni bima is to go down akili hailali kwa niko nini kwa niko nini mrenga ni bimu Nairobi finesse akili hailali akili hailali
Jama flani juzi alitransfer rent letter kupiga makapi ilimnyonga sioni kwa mabangi mjoro akafind pindira nimsie ampi na vijana nilikuwa nimempigia kambi fuck it manze na filmi westio dambi police are coming niko like fuck it I just need some of you seconds ndo malizungu kutoka bila anything juzi nilikalia mbao nikashuta nimetoka prosecutor mtanikumbuka ile bora mamilioni wakanishika nikasisunda sasa hivi makini yao kunisuka no faces kama war just that a balaclava niko missing straight deep undercover pay attention to details at what about is of papa za kushikwa na mama mzazi ya jadishi maana so a brand ukawi kijana ya black najua kuna siku ndajisama mimi ni racist najulikana but fuck it my team wage ni kijama and so bro jua kama si benzo renga ni bimu akili hailali kwa niko nini kama si benzo renga ni bima if you go down akili hailali kwa niko nini kwa niko nini kama si benzo renga ni bimu
Denge ni mfame kama kono kono Flip ni kwa mkono Mdomo ya denge manza sinilolo Kitu ni nono Denge ni mfame kama kono kono Flip ni kwa mkono Mdomo ya denge manza sinilolo
Bazu, bazu, bazu Kaniko ndani ngoma ni noma ni nagonga kama radi Bazu, bazu, bazu Mali mefika mina shenga na shinda na kina nani Ni how, ni why, ni who Maswali mingi ni za kitoto we panguza makamasi Uti, Denzel, Master Saru na mandi yongeza buda combination ni atari Kitu kani nono ina tetanus Nishai mwaga vodu kwa calabash Nina kitamra kupanguza dust In case niki step niki anyagwe clacks Sifuti ngale na silambi nya Ujele volap mina panda ranks Tukifunzo janja huli hata class Jina ni bigi mili patax Roo chafu we yoshe na happy Kutoma banga isha geuka habit Nineshima wezi nunu wataski Salbam next Classic flow ni mingi kama ndaidi tidobi Kitu nono yowi penda gadi dobi Bazenga jadini zika kwa show Bizo sani wote sa wana ni
Kambaya nisha fika mwenye safe Haya kutumbe tauna beat Wire chunya maji samari Rada speed game tai chi Messiah na oko wakina nyi Guaya wananyogopa ni malaya kuclaim kila team aye na bado ni bottom breed kitu nono inamaliza teni na tisha futi ni tisa niko jikoni napika nikimaliza turudi misa nganga nini hata chini piga kani vita siamini kichwa chini na hesabu round ya sita sitachoka kuwatisha sita sitawacha wakilisha sita sitawacha kuwatisha clean piga picha follow the leader infagnite picha mister usitry bahatisha miaka nne na waosha aibu fiaka beat
Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manza sinilolo Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manza sinilolo
Nduru apige, vile makibai na ikuti ni nono Ndugu mpende, mbaka jaribu kutupia mkono Nikorongai, jia mangwa na mistari za story zangu Oh no, ni little love, ajuna mother sisi za wivu la moto Banga ni kwenye mbana muse manga namba ni rang Vile kireali genye vile le kamto Suspects under pressure mbanga na tap the phone Mlani shaji leta shana na nile kujipatia ball hey, Nikitoka kwa tumbo ya mother mini liko gama ndomo Ilichota gasuna sandra then wakachota kikora zone Mimi chemist condoms butesha juwa shuttle wa foam Vile nipigo mtani butili baki nikimba home
Chukitu ni nono imebidi tukuja na remix for the people Nikami wa Ajax vile nasukwa na denge amebeba zigo Kuwa kunyo kama bibo difference sina gavatu na work for the people Chukitu ni nono hey, flow kali tena nono Mbogi begi maza yenyo ni ndogo Mtu sitando mujue ni zogo Ocha katambe main 2020 misilali Mindo ule uli onyo na mzazi Pewa wemba nika sharpen makali Like poof wawali nani mse Mile yangu misijali
Kama
Mazingira na brain, mouth in tupu tulilia vako kwa nganya. Macho ni nyanya, ni mshafanya, kitu aneza fanya. Jaribu drama, pana ikabaki ameweka lawama. Pesa nyanganywa bila kudanganya, of course alipigwa manganya. Masoki na mbata changanya, mateke kushinda disanya. Tulale na hanya, mtoto ni premium brani. Mbige mwinji sumu, silence, jini lasanya. Masoki na mbata changanya, mateke kushinda disanya. Tulale na hanya, mtoto ni premium dranya. Mbuge mwilji sumu in silence, jini lasanya. Drama, dani manyanga ya 5'8 Makanga, lipigwa na hook na teke ya size. Collins feelings na maisia mekuja kunishukishia. Bondeka masura ni za kutishia, na tunadondo kama tikishia. Jeshi mezoe kukula haram, name it, extortion, take precautions, enter, social. Nyungine sari, nyungine sari, nusu kibaki na ira ukiangware. Mbogi ni nari, mbogi ni nari, nusu kibaki kwa pika kipari. I'm running a hook, unge me silly to bangu. Nobody be plugging on serving the streets. Sky PT kwangu, chaka na choke, shada na poke, mande matoke. Karada ya cops, koto na kata na lock stops. Bada na most, salma kutenda, kikitani na chairs. Weke yo med, neki yo reda. Baka waleo, kama gira meweka la wama. After up wali pandisho chairs, kizi na kwa wana kama. Kama gira na brain, mouth in tupu, tulilia vako konganya. Macho ni nyanya, nilimusha fanya, kitu aneza fanya. Alitujaribu drama, bane kabaki ya meweka la wama. Pesa nyanganywa, bila kudanganya, of course alipigwa manganya. Masoki na mbata changanya, mateki kushinda desanya. Chulale na hanya, mtoto ni premium dranya. Good game will just move in silence, jini lasanya. Masoki na mbata changanya, mateki kushinda desanya. Chulale na hanya, mtoto ni premium dranya. Good game will just move in silence, jini lasanya.
Jinika ni waya, chakoni ya kuombaga, lakini kicks nganya. Dranya manyanga, tusha kusana, huyo ni ex nganya. Macho ni nyanya, jaba ya jana, hizo panganga zakawa. Makanga ligwa ya kabonga na mbanga, hiyo ndia nianzisha kufunganya. So mwisho ni kwake, nilisema wa baby kwetu. Weni type ya kutema wagamate, ukileta hape kama genge. Ilibidi nimepigia mamake, yo kid is a bitch, umonyesha babake. The new wrong edition kwa market, hizi uzipata gina wasi. Vibe imeweza na Guinness mbili, hali duni in the building. Bado hapa Kenya mindyo ni nangome mefanyiwa remix mingi. Buda nani kama mimi, nini ya all fans so many miss me. Ni wanauliza album, nita release lini. Marangapi ni mengusha hizo limits chini. Wakidhani mita baki tu kujulika na mjini. Nilisikia ga story, wanauliza ama bwengi na nani. Squeeze ya tuwa iti mabuni, ni watu ya matiani. Mina liyavako kwa ndudi, irende ni wrong, mistoki, sijali. Bada ya hasu nkirudi na choma kidonke ni shori ya mesanif.
Kama gera na brain, mouth in tupu, tulilia vako konganya. Macho ni nyanya, nilimusha fanya, kitu aneza fanya. Alitujaribu drama, bane kabaki ya meweka lawama. Pesa nyanganywa bila kudanganya, of course alipigwa manganya. Masoki na mbata changanya, mateke kushinda desanya. Chulale na hanya, mtoto ni kina mbanya.
Yeah, glory super God. Lawama shetani na bangi. Momemba urudi home na hope. Pasta nenda na kanji. Small talk you kwa job. Ubaya ni ya ilipangi. Me maintain na jisikizia msinita kam ni kanji. Ini miracle baby. Naona ni kam na ni dea. Mali nilikuwa misi kwa tana care. Pembe zao zikanza kumea. Sawa kinitaja na kwanga aware. Kloto na tafta neza wapea. Lakini staki so siwa pay. Watalan kujitegemea. Usi confuse ila ujuaji na kuona nayo na confidence. Kamu usha change na unapewa lift. Sijuta kwa nani ukibai kibenz. Kau usha forgive usi why revenge. Kau wezi swim usi dive depend. Wezi convince unafanya kazi. Mini kukazi wezi ali kutrend. I'm dope like. Who you imagine you're dope like. Who you discussing at home like. Take over game bila cosign. Most of my day niko offline. Na live life on a rap. Yeah. FYI sina WhatsApp. But kuna wifi na kuna bag. So glory super god. Lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope. Pasta nenda na kanji. Small job you a job. bani ya ilipangi me maintain na disease ya msinita kama ni kanji sijaidu cocaine sijaidu nga vein mokoro wafai kukomplain tangu niende solo si life ime change style kujua takatisho ni plain unasaka dono na tiko ni fame ubaya tu mwisho ni pain mmetii tangu ninge game na hapo tundo mna remain society kwa hapa ina blame shida za society kwa Mary Jane na kitu society na itati main ni kuepuka poverty na hizo machain nafunga wa junior nazo kwa brain na juicio za chuma mnaona ni game mnogo pa kukua irrelevant hiyo mini shanti train for glory mupe God lawama shetani na bangi mamemba urudi home na hope pasta nenda na ganji small talk yu kwa job bani ya ilipangi me maintain na disikizia sinita kam ni kanji I'm sorry I might have missed your call miss putangi trees na bomb mekwa mkali since day one swezi badilisha form expert me and cash in expert missing watch, watch. So much inafa kwa single watch, watch. County kanji mini sini anafa kwa na deputy pedi wako anajua ni na pedigree in fact una fako na smama ni keti gavaita sanya hata mamadha vibeti mwizi hata kuibia walenjo kidedi mwizi anapunguza jama kidedi hizo ndo vitu marapa watemi kwa makariani panganga na deni hakuna mdo nasemo kweli watu analipo mapeni kwa mavela na makaveli ini msomo fika people daily mengaria watu for long paka sena boy na boss mpaka umeanza tu kulong kwa watu nangaria kwa pizo throne na siya zimekaliwa swangi kwa zone na kwanga kwa kaliba flani ya foma yezi matiwa na joita kwa long kabla mumachua msini try me na jijua risasi ya simamishwa gina kifua kisasi ya ilipishwa gina ratili na kama customer flani ya nasumbua mina jijua nime confirm mina jijua mitazi meti mina chafua zao ziko down situ kutua mitazi meti mina chafua sema saa watch watch ndo vila nasikia watch 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 no vila nasikia watch watch no vila nasikia sema saa watch watch ndo vila nasikia watch 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 ndo
mali mefika itabidi mafalo amerudishwa base mali mefika mangwezi kiisho na vudishwa ngem wali nishike kabidi melipo kaniacha na den lakini ni jubna juhili po jipa nirudi kwa mali mefika itabidi mafalo amerudishwa base mali mefika mangwezi kiisho na vudishwa ngem wali nishike kabidi melipo kaniacha na den lakini ni biznaju ilipo chipa nirudi kwa game five in the moon I'm already gone nasaka mangondo irende ni wrong mamende za zone kwa wada na kongo dani ya zone na ganji ya loan Mr. Kimaono nosikuje kuchota na mbono kapewa msongo five in the moon I'm already gone nasaka mangondo irende ni wrong mamende za zone kwa wada na kongo dani ya zone na ganji ya loan Mr. Kimaono nosikuje kuchota na mbono kapewa msongo
choma medi nyamaza hapo silete umbea silete ujanja mali kila mtu wako na ndenga na chukia hisi na gaza wote wamefanya vijana kupotea nusikize wahenga sabu kupepe pepe twa peponi sipema na mini meshinda gabizi you know me I'm addicted to hustling gladi zote za wadhi lakini me I don't like girls who be touching me mali mingi situ na uzaga shash tatu hamsini they don't wanna see me winning doma na ilibidi mini me suffering I'm in the zone had to remind you even then wrong na joke na watu wanataka ni doze me nani I be rapping like never before cheza na ganji na upigwe vibari see that type of shit I can never endorse juzi karifu mambango ane bambe barato the feds I can never be yours to hapo tiyaji ni minimal na bangi ni mingi bro count the imagine in a row back in umoja I've seen it all gross I'll feel we feed juni limpiga kikilo kiasha shiko wali niangusha kwa biz my bitch but I just go back on the grind and I'm gone mali mefika itabidi mafalo merudishwa biz mali mefika mangwezi kiisho na vudishwa ngem wali nishike kabidi melipo kaniacha na dance lakini ni biznaju ilipo jipa nirudi kwa game five in the moon I'm already gone nasaka mangondo irende ni wrong mamende za zonko wada na kongo
neza kukwa mishayi
mchana
ukiwa na form ni dunge brother let me know location to me take me na kong kuwa beba na mastingo na mastingo
Hey, mastingo ni mingi. Naweza kukuonyesha hivi changa chini. Sawa.
Scorpio Spikes
again. Ukiwa na form ni dunge brother let me know. Location to me take me na kong.
kuwabeba na mastingo, na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Ukiwa na for me, don't get brother, let me know. Location to me, take it, take it, me na ku. Kuwabeba na mastingo, na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Hey, classic kama Odi Joe. Mali swafi kiri wafi shop. Hini kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki odijo. After us you piga party, after party stop. Akiwa front kama hadis wambia bakito. Piga shot ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimajin dosi blacky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwakia wezi turn it off. CEO Nairobi City chief wa Mastingo.
Ati we copa chain ok just let me know. We pushed infinity the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah Mastingo, yeah Mastingo. Watcha maswali hii Nairobi this my lingo. Ati we copa chain ok just let me know. We pushed infinity the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah Mastingo.
You got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy, 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 yummy.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way.
Bonafide stallion. No stab on, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe.
That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah.
Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yummy, 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 yummy.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe.
What's up? Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super doti, nini ni jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema woi, woi, woi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Woi, karetu msafi mbota, diura kiwa mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Johnny Kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant. Tangu tene brida minishotwaya, leta zogo nota finyo na playa. Rap game nimesimama kwa daya, sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana, ngo za Diana, zitafanya nfate dini kwa saya. Nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima, kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class, after mechi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo waya zimebeba makara, draw imefura kwa mbosho. Vile unapupa karifa, warison teka na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X. Nige maziwa na ziyoshanga tuna top X. Itabidi wamejua bado sindio chosen. Opa li tukonda na tanka makohen. Niko fully loaded, sijaiko sa content. Delivery noma misari na fikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofia rocket. Rida umole kuwa shua hii ni problem. Na sezi ngoja kuinvest mamita. Zita letwa na ngoma na piga. Tough clan na igiuza kanisa. Juma kosa inapata na sifa. Kasi TK ni brewing kwa speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wa wali kama wakapita. Sini shocking kablanka we bado na mbogi. Mina zoza one man. Mini head bad. Daddy staff una nyamba na nachia depa na princila wama. Niko bypass on 5 na kanyaga. Juku na maganji na fuata langata. Apo mneti ona hitigi sana. Na tukipatano wako nava.
Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super adoti na ini jama ni ya Ulaya.
It's DJ
Lomash,
Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Johnny Kubaya, 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 Johnny Kuba
ngalo nisho ojini na banga nikamambia tuma maniga I got you na jistaki ma stories ambanga vide pigi mchana sababu ya kafu lazima nipate briefing ya mutai nijueke saskapi sofa hapa nae na joni juka toto jifanya sorry lakini ndani ndani otakuwa na furai itabidi ni harakisha ndo nisepe isipara misto sinilete ata mukilalamika mina tambulika sisi choma picha ama vepe na nyikwangu vinyangarika na bachapa vita na mkikasirika ni wateke ni wanyanganya sling na timba na junyi majinga ni vibare tumba kamini tosheke na mina watafuna kama PK
PK
PK jaba na njoti na ingoma lazima iwa shike
shike
shike,
shike.
Mababi mangoki kola bonoma omolo na TK
TK
TK,
TK.
Mafala watoshi na kani bas basi muwitishe tukizugishe na ile pese Valentino Ross tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka nyeri tuburu maka nyeri tumbukuru tukimaliza na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude chua ushuru mashode wanalia oh that's a bad man bonga taka tukuskup up na dustpan red carpet tunapull up na mustang luku ya kikomba tumepulizi ya vasman competition imerushwa kwa trash can nyuma studio mumekuja for half time even though vile na malizi ya vas OG motherfucker nimepull up na
tasema oi oi Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya super toti ni in Germany ni Ulaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya nasema oi 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 Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya oi karetu msafi mbota dude akishingo mawaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya
no matter what I get I always wanna see more up and down the M-way chasing paper fuck a detour trying to put my mind at ease why blowing trees I'm independent moving major I'm about mine I ain't depending on no favors about time I'm a beast that's in my nature If you know, you know, then there's no need to shout it. Don't even think about it. No, no, not today. Not today. Not today. Not today. No, not today. Low it if you ain't got nothing good to say. Good to say. Good to say. Good to say. Nothing to say. You allow me not today. I was just a young offender trying to turn a tenner to a hundred foul boy. Down on my luck, playing money up, trying to change pennies into pound coins. We were block kids on some hot shit. We were joyriding, we shoplift. So nowadays, you think we give a damn? We just hit the plug when we ain't got piff. I be out here trying to rescue the drought, cause the game be itching when I ain't about. Obviously, I'm the guy, but even me, I got a grind, cause nothing happens overnight. Time is ticking, I'm too busy to put my feet up. I'm either drowning or dripping, I need to ease up. No matter what I get, I always wanna see more. Up and down the M-way, chasing paper, fuck a detour. Trying to put my mind at ease. Why blowing trees? I'm independent, moving major. I'm about mine. I ain't depending on no favors. About time. I'm a beast that's in my nature. I've been down and out. I came this close to drowning. So don't even think about it. No, no, not today. Not today. Not today. Not today. No, not today. Low it. You ain't got nothing good to say, good to say, good to say, good to say, nothing to say. Beg you allow me not
to say. All of my niggas, so I'ma toast it up and ball my niggas. Get it jet and we charter my niggas, cause do it ever get it wild on my nigga. Ain't no reason I should stall on my nigga, if I got it, gotta involve all my niggas. Cause niggas that came through range, blew one shot, stay true one time. Yeah. 20 rack in my genie pack, 20 rack in my genie jacket. Without an infrared beam, I'm lacking. I done put up in Tata's, I'ma deal with the Matas. Pull up, nigga, a slaughter. Slapping the 40 in slaughter. Yeah, yeah, yeah.
No matter what I get, I always wanna see more. Up and down the M-way, chasing paper, fuck a detour. Trying to put my mind at ease. Why blowing trees? I'm independent, moving major. I'm about mine. I ain't depending on no favors. About time. In my nature, I've been down and out. I came this close to drowning. No, don't even think about it. No, no, not today. Not today. Not today. Not today. No, not today. Low it if you ain't got nothing good to say. Good to say. Good to say. Good to say. Nothing to say.
If you want your purse, oh baby, you be lining your verses. I be here and say you buying them purses. I can't even lie, you ain't my type. You ain't even all that fine in person. I can guarantee you if you my kind, she got every bag you can imagine. Big house, I can really be bragging. 100,000 in my mouth, like what's happening? Not the big cheap tea, that's embarrassing. Yeah, me, you can keep the comparison. My bitch probably one of the baddest. Good girl, turning into a savage. This bitch got a problem in traffic. We can't do it, matching G-Wagon. Low key, I've been keeping it classy. Could be really out here doing them nasty. Niggas couldn't even see me in last year. Just started and them niggas in last year. I ain't even tried. To when I pass from giving looks, I contribute to fashion. Drop a song, I be giving them cash. Stand alone, not your regular rapper. Brand new car is noisy, come through when it's roaring. You ain't gotta worry, don't care about your boyfriend. See me and get nervous, I damn near did it perfect. Work hard and determined, it's safe to say I earned it. Yeah. None of you guys can flash me. Whoa. Matter of fact, none of you guys can hide me. Whoa. Post my trip up,
daily just so they can see. Whoa. Turn me up so most of my haters can hear. Whoa. I put it dope in the back of the car and I tell her to go. She when she lands, she bring the band, she back on the road. She know how I get when I get in that mode. Ain't fucking with bitches, ain't buying no clothes. Only do shows and make me some songs. Make sure the other shit come and get sold. We fuck with these groupers cause we play with poles. We play with our money and not with our nose. I used to go to the west to get lost. I just came back from the west with a trophy. I'm on some motion. She said she missed it and sending emojis. No time to kick it on my west in motion. Can't say I miss you, I don't got emotions. I'm on that back when I step on the flow shit. I'm on that me and the broken cadeau shit. I'm on that back when I stood at the show shit. Ain't going broke, I'm just back on my old shit. I'm taking drugs, I don't know how to cope. And I know one thing, I'm never gonna be hopeless. If you tell them what was said, you were rolling. Try the new Corvette like it's stolen, yeah. Brand new car is noisy. Come through and it's roaring. You ain't gotta worry. Don't care about your boyfriend. See me ain't get nervous. I damn near did it perfect. Work hard and determined. It's safe to say I earned it. Yeah. None of you guys can flash me. Matter of fact, none of you guys can hash me. Post my trip up daily just so they can see. Turn me up so most of my haters can hear. Brand new car is noisy. Come through and it's roaring. You ain't gotta worry. Don't care about your boyfriend. See me ain't get nervous. I damn near did it perfect. Work hard and determined. It's safe to say I earned it. Yeah. None of you guys can flash me. Matter of fact, none of you guys can.
Kukuna kuna nyesha, chances of shandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Kukuna kuna nyesha, chances of shandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, tinaka ujui mana active ni. Bad parties lit, tumejinda sumtana mangyo sova city. High school Z, atutaki scene, yo. Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50. Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing. Live bulletin, si pata straight from KOT. Ndugu ya Sule, visually, wananita DOP. On the loose card and Shmida, akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion azizi pita. Constantly number moja, Johnny na goro azizi isha. Robbery, jogoro, dwalivuka na sadaka ya sitam. IG Bonnet, the retired of late. IG model, simta, miriata ninge fish kwa lake. Niliambia shoria sika mta, kama ajapiga tenje. Lasinare kuenda BN, lipatwa red handed. Afanda linambia nsi rande, rande ata ningia kibare. Savage, waka mande lingi ofena open. Kabonga na bigi matope, ngombe lio na mimnyonge. Rhymes enyu stolen, pia kicks na whip, hamko bowling.
Niko guna kuna nyesha, chances of shandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Niko guna kuna nyesha, chances of shandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Naipa changa toto ni rom Nairobi na nijuya baby daughter. Nasikia kuna vital parcel imedrop, niko ready kuichota. Southern province kwa plot ya blue, ndio malio mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Even though venye Ford muendanga, contraband illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend zivo like corona na mbamba. Nasijogo padeni, naitwa Batman movies, nanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa locked down 2 weeks bila ta provision. Ni ratio mbia aluyo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kitu wana nishida ni mdomo. Hii ni big deal clip, flina wamezisha loud maridadi, nasi wanga mabangi mira. Last victim kwa crime, analia nilipiazia raf na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza tani ni majira. Nilraukia marikiti kubai, na nasi za mratina. Rongrende, suzi kuki anga ndani ya rental, sema mama pima. Chini ya kiti, nilipata bro ames feature after kusani, ifmisha ni mzima. Fukes nilishoot operative mapema, sijai penda fans kuni shout out na temper. After kukanga na cash out na hepa, nimekuwa marufu na tepa. Utawika kwa ngeta, nyonde zita hepa kwa mti kwa neta. Mini arteta, debt collector, mrenga ni wrong inakanika au ni nasepa. Niko guna kuna nyesha, chances za kushandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. Quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Niko guna kuna nyesha, chances za kushandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, yuto boka mdesha, juya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdemna, na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. Well. Same time, quit my day job, lakini obsessions, zinanipa extra pressure.
Walidhani kovu mina cheza, ntilo akacheza na pesa. Lena lishandwa jikoni kwa kejo, utashindwa ni dama mapepta. Beef miaka
miaka kumi na weka manzo na imagine your pressure super na daya janyesha pressure pressure extra pressure ready for war ndo mana sudi shisembe kenyeji na raw morio ni pedinal kwa gana mtoo lakini mambanga walimshika na ndoo mirende ni wrong irende ni rogue ah rende ya umo mahali minenda wobwez kukama na nita the African Al Capone cheki seti sensi medi skelia na dai tusele johini geri na geri chalelea lulu na Mr. Berry nina mandugu na lisha daily ogopa waroro wanaitwa njeri lakini mini na wawili wanyeri life ina change fans wana dai ya discuss ya na manga fit tulishinda kwa gazette squeezy tuko kwa makava za magazine avocado juu ya bread songa kando nyua toto wa majarini hapa rapa wezi meka liacha kuroga squeezy chalia na sing the cool with the kids still with the homies we full in the crib janishu kibonga mi bora ni kule ni fit ni shoot any pee stay shit high lipi cheki jomi wanga king side chick ni aringi wife alikuja na kids
yeah yeah hey check put us in call number you wrong wow come as check put us in call number you wrong kama si ganji acha mtu aji hangi eh wacha wakuwe na makali miguti nenda kushika makali eh budi nachanga kusota squeezy nazipanga tu kama lami eh natural vile nitasonga mbele buda zenyu ni kelele eh bila likuwa medozi ni kama falao mekewa matembe eh mini kaboy kamtanga lakini kwa karenki bila lami eh bila na save mangeo squeezy nitagwa tu odari eh stari na tisha geri ni kutoka kumina sita vile game na iwinda na shindo mbona badosi just kika budi na vuta umati wadu ni street ni geri ni safi buti nzawadi ya mtani ya wale wata kubani paji kama si check put us in call number ni wrong cheza na ringa chaku ni aribia
phone it's DJ LaMash the crowd mover
kick off your shoes and relax your feet because you're about to be taken onto another level of the best mix of music
lights off speakers on turn this motherfucker up yeah Mr. Yo Gopi Mr. Yo Gopi
Leo ni movie mnataka kuona na misi tokodi Kusanga tutafanya leo lazima tupatiwe notice Lakini yambia mwenye nyumba nimesema siyo ndoki Cheki vile nimekafunga boss na misi yo chopi Mapesa najua kutafuta sana na misi yo koti Makesi sipia natatua sana na misi yo koti Nakaleka mwenye kangu kasekosi na misi yo koti Situko kimoja nikisema ama oji ni konki Wako na kikosi ya mbobi ya odi ya kina munyoki Na mina munyoki tukikuja kwako si ya tutoki no, Na kau na shida kimbia polisi kapige ripoti Si aki ya nani leo lazima tufunje rekodi Chuku na basha kuzima wasani wango mashodi Si tuserereka mpaka wadhiwa toke na magoti Matizi ni fitu si tumezoea si ya tuogopi Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Tani vitisho tumezoea Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Misi yogopi Tani vishasha tumezoea Misi yogopi Missy your gopi, 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 missy your gopi,
missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi, missy your gopi, Mina niliplanizo koto, manga imedi, cheza loto Wako chute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto Triple XL diyo jacket, nimego loko, space kia joto Mina niliplanizo koto, manga imedi, cheza loto Wako chute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto
Nilipitia kando na wasoro wa shandika jano Nati must mege ukatano, skila hustle na ingiza muscle Nyongo loko wa dance floor, next thing Gunshot Uli mtoka tuvi clean before shit joy get real Atunanga saa Ata minutes in it team no sleep Flani zimeronda mgali suko Paris Njeri ya shakuwa addict Friday clubbing Sunday tunaona padu Sight nangoja verdict ati juu ya gun tulikari Though according to ballistics Inaonyesha joli miss it Na unachocha body count ati imefika sitini Saidi walikos kipindi Ati walikuwa mekujia mwili
pop boy DCI walikusha ucheze chini
Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mina niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako tute my fancy fam ya inoro off time ya roadshow napika kikosho team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon loto Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mina niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako tute my fancy fam ya inoro off time ya roadshow napika kikosho team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon loto
Rongrande ndio logo tunawapa moto kakifaru ndogo leta utia jingiza joto mshikaji utageuzwa mshikaki na arosto ganji mionanga kwa ndoto misi na mchoro manzi mini kwa msoto manzi alilipa na mtoto sababu ya botolo nimebaki na alosto stage mupandanga na condom girls kamisi wanazirusha random ndawafanya vina lifanya kaldrogo kalisi mother of dragons leta mengo mini leta vita sabu kani damu itatiririka kani bundle zangu ni magiga misi binadamu enda ita jesus manzi yako yu ni ita zedi ati munga mini papi pull up nangeo satari na wala simlami hamela nini papping nime come through kama atheist kill ndani ya mosque mwarabu ndio racist kill kila kitu vio authentic sare DCI wakistudizo forensics story ya kutoka kehuti kwanini nimekimbisha wangapi deep is street bila utani ops wako wapi ni chipin maukapi mwitwa Mr. Macontraband na staki mabishano mwitwa Carlos Gambino Lucky Luciano Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mine niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako tute my fancy fam ya inoro off time ya roadshow napika kikosho team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon loto Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mine niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako tute my fancy fam ya inoro off time ya roadshow napika kikosho team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon loto
Triple XL dio jacket kama ni awadhi haiko kwa market fala alikuja na babake dwanzi watu wali na macratches ni vi simple boy ndio manake sit kwa mabangi wa ragiza masachet super bache wa garache drende limdishi tulimfanya ga buffet hii ni rongende kwa mamake kuzoza ni lazima cause nigga we popping mbona unapanja na masanse kafanye mpasho unapenda reporting bonga hapo sita na ustoke lakini hizi si tu stoke wali uma bro I wash lakini si tulilipa but now it's okay sifata gi weather kwa kila weather na tukaka weather pale guess tuna rowesa vibe imewe weza buda we rashid lize chesa ungetulia ni vile huna pesa ni heta na tena nipenda hiyo return to sender hii ni ya mamori ya nzenza wale wameshika mangondo hii ni ya wasupa amepeba kubeba thisi ya napita na rono kimia kimia abudo siponge whatever kimia nisikize inoro kwanzo efala nifanye favor zima yofegi ni washa kikoro fuck it fala tulimpata offside ngumi mbaka meze taxi kumbe uonaga mdomo ukiwa offline malapi tulibaga hostel tulenda kuziuza wholesale itabidi mekula mabakshi shende kidisho unajuaga we all fine so wezi ni show na mix naingiza biashara ndani ya form backstage nina mzinga ya chrome sigara na jaba ya kari yako hiyo ndio hali ya show wachana na mimi pambana na hali yako siwezi marinate poko siwezi jichocha na reaction boom
Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mina niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako chute my fans and fam ya inoro off the road show na piki kosho team kuyondoa kwa msoto is valid kama ni team yon loto Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mina niliplanizo koto manza I made it bitches a loto wako chute my fans and fam ya inoro off the road show na piki kosho team kuyondoa kwa msoto is valid kama ni team yon loto Triple XL dio jacket nimego loco space kia joto mina niliplanizo koto manza I made it Bitches a lotto Wako tute my fans FM ya inoro Off the road show Na pika kikosho Team kuyo ndo wako soto Is valid Kama ni team yon lotto
Kulek sell your jacket Saro meleta kadong On toes Stand up on toes I'm grown Magility on top I'm grown Applause, applause Nimekuja na ingine na tisha Na this time mekuja kutesa Wana ningoja kwa dirisha Juwa na juwa mlango stabisha Nimekuja kuwakilisha Wale wasanie wajaskika Teki venye na babaisha Industry na juwa nimefika Nimekuja na mbogia ghetto Mkiona hivi mnajua si safe jo Najua sija kuja kunego Nimekuja bizda wataka record Nimekuja na punchlines Nimistari machuwa na siya kitoto Nimekuja ku air tech Nimekuja kuteko vango maza local Nimekuja na fujo Nimekuja na pressure jo Nina mioto Najua mini ndenga na mindo kusema jo Nimeleta joto Tapata kahoma juu ya hiyo tension jo Mtapoteza vocals Nangori vinoma jo venye na speed jo Mtawacha utoto Tawacha ulocal It's high time tuende international Tawacha upoko Joy dime rambwe na kufanya mtaro tu Utabaki msoto Utabaki umebitu natoa kaharufu Usha uwa ndoto You homeless and you have nowhere to go Dose, dose Saro meleta kadose On toes Stand up on toes I'm grown Maturity on top I'm dope Applause, applause,
applause. Zany boss, it's our door, baby. College girls, give a nigga head in my ass. Rust our lives, so much money, I'll make you laugh, hey. The bitch they hate, you can't miss what you never had.
popping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, off of stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabs, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.
Zanny bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping.
Yes, yes. Vile shorty yako boom, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Vile shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Shorty yako box, he telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, no key to na flex on a villain address. Aki, I'm the best, yeah, Aki, I'm the best. She say she a queen, so I play her like it's chess. I just wanna ball out like my homies in US. I had a couple issues, so I put it in the music. I had a couple issues, had a homie feeling useless. They said they gon' run me up, I told them niggas prove it. Out here in Nairobi, swear these niggas never do shit. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a capper. Still be going up, call the gang, the Kenyan NASA. Running up a check and there's nobody running faster. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a capper. Still be going up, call the gang, the Kenyan NASA. Running up a check and there's nobody running faster. Vile shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he. Aye, cheza chini, cheza chini. Yani uli dani hini nini. Why they always watching me? I feel just like a TV. Why they always plotting like a map and yeah, we free me. I swear we stay swagged up, my homies get the bag, yup. Times that we was down like a syndrome, now you know what's up. Kenyan with the Kenyan juice, Nike ticks all on my shoes. Taboo check the pants with my Vans and the dance moves, yeah. Millie rock the pain till it's gone, like, yeah. Body dance the pain while I'm gone, like, yeah. Never fall in love, but I can, like, yeah. Baby, I'm the man, like, yeah. Millie rock the pain till it's gone, like, yeah. OD dance the pain while I'm gone, like, yeah. Never fall in love, but I can, like, yeah. Baby, I'm the man, like, yeah. Shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Shorty yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you as he, miss you as he stop. Yeah, miss you as he, miss you as he, miss you as he.
Sipendi mangoma sa Kenya.
Wanda,
Wanda.
Missi tambuyo molo.
Wanda,
Wanda. I see a boy ring.
Wanda, Wanda.
Missi ya yuka ya madinga.
Wanda,
Missi
pendi so mangoma.
Wanda, Wanda. Missi tambuyo molo.
Wanda.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Hizo makura lazima ni bebe.
Hizo makura lazima ni bebe.
Rao na Ruto wa mengiza njeve.
Jena na simu njeve.
Omolo pekendo amesimamisha rege. Kana kubitu kwa wembe umeze.
Meza.
Na hapa siku jindo nyo bembeleze.
Kwenda.
Swagi meti imepandisho ndege.
Zoom, zoom, zoom.
Na kashikisho tadani ni veve. MCSK wanaitaji mateke. Takujo kwa ofisi nyo bakishe ndede.
Deni yuko mataka.
Wasanindo mumemua mutese.
Wasanindo mumemua mutese.
Kwenda, pesa zetu mulete.
Kwenda.
Minda wakata kata izo pembe.
Minda wakata kata izo pembe.
Wera mpigi nyini wazembe.
Wera mpigi nyini wazembe.
Hakuna kuhepa kwanza tujenge.
Tubrandi izo mapese.
Renda ni wrong, bogi ni genji.
Renda ni wrong, bogi ni genji.
Mavijana wanalia unengi.
Mavijana wajadishi kajini.
Na bado munafinyilia wagenge.
Prese kwa kwendi.
Pasa tumegoma, acha kaende.
Acha kaende.
Na siko solo niko na kirende.
Siko solo niko na kirende.
Sipendi mangoma za Kenya.
Wanda.
Wanda.
Misi Tambuyo Molo.
Wanda.
Wanda.
I see you boy you ring.
Wanda.
Wanda.
Misi Kia you haya madinga.
Wanda.
Shenzi. Misi Kendi so mangoma.
Wanda. Wanda.
Misi Tambuyo Molo.
Wanda.
Strings and bling, the peace they bring to me. I sing for peace, for love and peace. The streets, the street, they need the peace.
I tell my secrets to a bottle. I trust it over a couple people that I know. I tip over, I really got suicidal. I felt way too guilty, so I read the Bible. Not for forgiveness, I did that for survival. Born in the system, but I broke out the cycle. I took off from the ditches, but still got homies inside. Evil runs loose every day and night. Love only visits on your birthday night. Can't judge a torn soul till you felt its pain. Now heal me with all these chains.
From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up, nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor.
Hey, shorty with the long text, I don't talk. Ay. Shorty with the long legs, she don't walk. Ay. Yeah, last year I kept it on the tuck, ayy. 2020, I came to get up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one, yeah. And I'm troublesome, yeah. I'm a pop star, but this ain't bubblegum, yeah. You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah. But my manager was 20 and Budokan, yeah. Ayy, look. Ariana, Selena, my visa. It can take as many charges as it needs to, my girl. At platinum, just like all of my releases, my girl. Come for me, I tear them all to pieces, my girl. I'ma show your sexy what relief is, my girl. Please don't take no this by that, how you geeking. And I'm not driving nothing that I gotta stick the keys in. Wonder how I got this way, I swear I got the.
Calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a star, not a star.
Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ass was real when I hit it, bounce back.
Yo,
on nobody, always on the fucking job. I got no hobbies, got the city fucking with me, cause I'm homegrown, vibing, I'm more than my phone. No, leave me alone, me on my own, no. Look, I cut a bitch off like an edit. My daddy itchy is genetics. I heard your new shit is pathetic. Your contrast should be shredded. To my dogs on a private jet from the public house, and I kept a G, yeah, 1,000. Click stars, studded like the Paramount money. Everything I do is righteous, betting on me is the right risk, even in a fucking crisis. I'm never on some switching side shit. I switch gears to the night shift, blacking out cause I'm enlightened. God talk to me in silence, but I hear him every time, man.
Thank you, God. God bless you. Thank you so much.
Last night took an L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ass was real when I hit it, bounce back.
You ain't getting checks.
Last night took an L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, cash the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. If you a real one, then you know how to bounce back. Look, I woke up in beast mode. With my girl, that's beauty in the beast mode. Bitch, I fight these niggas sleep though. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'm in black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide.
I can swallow a bottle of alcohol in a. Feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain healing, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shady's in this bitch. I'm posse to consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD hydroxy cut. M-A-A with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the
monster. You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
So many things that piss them off, it's impossible to list them off. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper, my fist is ball back up against the wall, pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just pull the pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a
monster. You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
Yeah, bitch, back up off me. You don't know me, I'm too clean, I'm too holy. Bitch, I'm godly, I only go
and I said, woo.
Leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Call me, fly you out to Greece. Full speed, so volley Paris, yeah. Call me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Call me, fly you out to Greece. Full speed, so volley Paris. Speedboats, baby, in Nikki Beach. Waves in my ear, smoking. Been through the sand in a Jeep, all because of what I did on beats, baby. Life's sweet, baby. I stop, baby. You just go get ready, we go out, baby. Long time looking for the bounce, yeah. OZ had to bounce, yeah. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to peace. Full speed, so volley Paris. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to Greece. Full speed, je suis ton genie. Rolls Royce, baby, in hidden hills. Bags full of $100 bills. Jogging past your wife and she get chills. All because of how I kept it real. Life's sweet, baby, on a G-Way. I get you anything you need, baby. Work for everything you see, baby. Ooh, we, baby. Ooh, come with me. Leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me. Fly you out to Greece. Full speed, so volley Paris. Come with me. Leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me. Fly you out to Greece. Full speed, so volley Paris.
I'm bungo on my phone. Send it picky and simple. Don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali. Don't be coming to my zone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. What you know what I mean?
Muna bambika na vako. Zile nyuso mambasho. Ile idani kuhaso. Mine kipangu za jasho. Muna eneza udaku. Ndiyo mwongezo za macho. Lakini nakula kichapo. Kofi soki na kahasho. Tangu ni ende kumasho. Nimekuwa controversial. Gori zile niko nazo. Zime nilete vikwazo. Maheto na kaza matako. Maoje na kaza ngamaso. So usididi na mawazo. Tu kama si yako ni yako. Na you can obi masako. Omolo odinga obako. Pizeta na diga na paso. Teda neme nunu warafo. Mashonu piga kila sato. Design ya tresi na mato. Sindo huku jerurashio. Kuwate ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago. Na manyako wana nitago. Nina jeshi ya kina zero. Na zime washiki ya dago. Mishinanga na kina wambo. Kwa ile kibanda ya pango. Tuko juu ya rege kanambo. Na tuko rada ya makanjo.
Say leave me alone. Kaha unampango on my phone. Sini pigi ya simu. Don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali. Don't be coming to my zone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What you know what I mean? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone.
Nimele ilo ki, niliangisha padlock, saina towa lock na mikono za Hancock. Waniagiza dots, wakapewa my headshot. 1, 2, 3. Niko fresh bila prince, anko hanifeel. And Vivian na Hillary si wako na bills. Ataka zija wajaz, badonga chill. Misi yo Jeffrey, lakini na deliver at will. Ashley, hini rap for real. Calligraph wa kardinali na Abbas Kubi. Yeah, na amka mapema lately. Siwezi waga unga juu mkate ni basic. Mana toka heaven, ladha yake ni tasty. Sun blessed, nilikuwa tangu the 80s. Naweza sound corny, nikisema self-raising. Usimaindi, grind yangu wanga amazing. To be or not to be, I have to be. To be's or not to be's, Abbas Kubaf.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni, na rende ina ride through. Hata mitaza mbali sipiga sintupu, na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai nguare kindukulu, ndo nikuwe na high noon.
Nina miaka kadhaa kwa game, na mpaka sasa wanigusi. Wacha tu distinguish nani rapper, nani pussy, nani shark, yani papa, nani sushi. Juma boy nilispando, mpaka sasa wananitusi. Makamu tunko vit ndo rap iko, kudisagri ni rapper mgane teka vast misho. As long as unaweza roga, mistaris metosha mboga. Na rhymes kimi go in order, na uko tactical. Then it's kids play easy, with the last time Kwanza, a swine bogi yangu ni ama rasi na wajanja. When it's snitch, unadhani mbona si ukushuku. Kutu seti ndiyo zaku jia marupu rupu. Leave you in a coma, apana lami ya duku duku. Na tukuteke kila kitu baki tupu tupu. Na sezi mwaga unga, na nakula mboga usiku. Na kasi ndenga, pia siezi kosa kisu. Mamblei na wanazua, hawawezi kosa ishu. Industry na mapire tutadhani Mogadishu.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni, na rende ina ride through. Hata mitaza mbali sipiga sintupu, na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai nguare kindukulu, ndo nikuwe na high noon.
Hey, si uongo bang bang na utagenya jiji. Swato toto dogo gang gang ndo kusema nini. Nona nkama nyimu na play na mimi, lakini swali bado nmoja tutapenya lini. So my brother enjoy your days, jitusha tuwa vile itaisha, either in jail or dead. The radio don't play me, so I play my way. Anyway, my father told me no pain, no gain. Jubado tuko underground na sichoki. Sidhani hii ni music, manu kini cheki na kipochi. Sisoti, sikosi, as in mlini misjudge, mlini cheki na kitaxi na kichoki. Yo, so if I die, usisahau kuambia that I live my life. Yo, Scar aka Mr. Riz Mangwai, mujuanga na umiza mba eh.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni, na rende ina ride through. Hata mitaza mbali sipiga sintupu, na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai nguare kindukulu, ndo nikuwe na high noon.
Mara bete nkadera, mara chuzini Leonardo Vera. Mara zimenirunda kibera, mara zimenirunda kivela. Kuna vinyo utajifanya utusikii venye tzitu na boss unaika na wendo blainer. Kila beast tuko strap na kijizas beast tukifinish atu wanika nitena.
Kuda form, manzi sujo jishere. Leo tupiki kelele, rao na jipo mwenye. Asuni jamo kona ndom, tuki washi tupepe. Tukate maji leo tulewe, weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama
wewe. This is DJ Lamash 254. The crowd move.
Buda form, manzi sujo cheshere. Leo tupige kelele, rao na jipo mwenye. Asuni chama kuda form, manzi sujo tishere. Leo tupige kelele, rao na jipo mwenye. Asuni chama kuda form, manzi sujo tishere. Leo tupige kelele, rao na jipo mwenye. Asuni chama kona ndom, washi tupepe. Tukate maji leo tulewe, weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe, cheza kama wewe, cheza kama wewe, weba zucheza kama wewe. Trio na cheza kimimi, dhamini sipimi. Natona daimo, juta zivuta kute chimne. Limiti ya fulize imongezeka nkoma chingle. Eza shite jack, nakanudhu sikie pifi. Na cheza kiruru, na cheza kibingman. Eza fika soko, nishike kijipa. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge, vutezo matenge. Stomange kamenje, uskini kuma wenge. Naza nyonga sana mkonanze kumeaz gwembe. Manze kakivana snapigana tu vijembe. Pelekanam trrr, pelekanam taratara. Slete pa machrrr, manguna vitu chora chora. Nyute kama prrr, mamto kwan kama princess. Magalani wapeng mafaku posti wako Pinterest. Fom, manze sujo cheshire. Leo tupige kelele, rauna jipo mwenye. Asuni jamo konando, tukiwashe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Webaz ucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webaz ucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webaz ucheza kama wewe.
Appreciate you.
What's that?
Yes, Nicole.
It's DJ LaMash, the crowd mover.